Mi ready when you ready, oh mine. Hey, mi ready when you ready, oh mine. Mi say when you ready, when you ready, when you ready. Good morning, good evening. Habari zenu?
Habari zenu tena.
Habari zenu?
Habari zenu.
Habari zenu tena.
Mungu, habari zenu.
Well. Yo, vipi wadau ni nini? Hey. So, leo tuko na Rome. Nini? Ile ya Germany. Ama Rome yuko Germany.
Mia disijo wangi yuko ya api.
Pa, niko na hii jama. Mnamuona?
Ati mnamuona.
Iza, Spotify yako si premium. So, muoni. Aya. So, here on studio, niko na uki jana amevaa venye anataka. As you can see. Tunataka kuongelea Nairobi manze. Dating life ya Nairobi. So, before to dwell kwa topic, unaweza tuji introduce tena, juu kuna wale wasio kujui na wengine wanakudai. Uji reintroduce. Alafu after umejireintroduce, tuongelee hizi matopic manze. Nataka ku get into the juice ya hii kitu.
So guys, it's your boy Rome Cavill here, your love supervisor.
Like
anytime, any day, you need an intro to me. Na kupanga. Ami as jamaliza, it's your boy Rome Cavill here, your love supervisor. Anytime, any day. Acha nisome tena. Acha nisome. Unakonga. It's your boy Rome Cavill here, your love supervisor. Anytime, any day. My... Ajarewe ni bana nyi hoji watu mini Romeo.
So Rome, yeah. Number one, mina daitu tuongelee dating life ya Nairobi. Uono naje dating life ya Nairobi kwa aje?
Dating life ya Nairobi, sai. Sai. Sai ni moyo tu. Moyo wangu ni tu meo. Unafuata tu moyo wako. Juu, design, watu wanacheza huku mse.
Mwesema,
yani watu, yani watu wako tu design ya. Kila mtu anadai tu. Generation ya Nairobi ya dating sahi imeenda tu. Tu level ingine mse. Level ingine enye, like.
Kila mtu ako na mtu.
Yani kila mtu tu
ako. Na mtu wake.
It's normal. Design.
It's, so.
Yenye adu ukihatiwa, uta feel like. Ile, oh, you break my heart. Zile R&B za kitambo hizo, utafeel hiyo.
Sasa ikafeel tu kwa she broke my heart for another.
Ama tisijia kuchoche hapo, uchangamke uende mwingine. Sasa unaona hiyo design. Sai ni ngumu.
Dating life ya Nairobi, mimi on my side naona imekuja kakuwa interesting cause sai mademo anakatiana like it's a normal thing. Kitambo the bar was too high. Recently mse nimeona jama ana propose kwa club, like literally kwa club
ana propose.
What's your take on that kwanza? What's your take on mse kwenda ku propose kwa club, kwa bar, kwa club?
Kwa bar mimi sio like sioni ni kitu kubwa ama something.
Unaweza propose kwa club, uko pale Quiver alafu uko will you marry me?
Like
utaexplain aje watoto wako au I met your mother? Eh.
Oh, like uona sema kukutana na yeye si. Unajua msee anaweza propose like, na alikutana anakuanga na huyo dem.
Ni sawa, you know? Like hiyo ku propose, yeah. Ni big deal. In your place. So mtoto wako anakuuliza, so dad, uliuliza mom where we nini will you marry me mkiwa wapi?
Pale Quiver.
Quiver. Bro, like hebu imagine you. Hebu sasa sahi mzee wako akwambie walikuwa naenda chini ya mnazi akapropose ya madha yako wanze.
Yao chini ya mnazi.
Ile club fulani.
Ah, hii na kaod. Lakini sahi kai kubwa like.
So uko sawa ku propose kwa club?
Hey, mimi siwezi fanya hiyo jinga bana. Kwanza ku propose. Na propose ni. Bana ka utaki aenda. Kwani tuna date ni?
Tulia. Ujinga. So kati ya club na ku propose gani ujinga?
Club. Ah, nini ku propose? Bana. Tinaati atinapiga Unapiga magoti. Hadi kasi pigi magoti. Nakuuliza nini?
Tunaikia ile mbapiga magoti, piga magoti.
Uongo. Ati nakuuliza ati ati Willy Marimi. Ah, zii, no. Hizo ni jinga zi.
By chance, ulize demu Willy Marimi then aseme no.
Aseme no?
Eh, unadu.
Si tunakula nanga tu. Mimi namwambia tu okay. Tu ipatie time. Maybe you'll change your mind. Your time mean yangu. See, obvious, amesha sema no.
Mina hapo, feel.
Tunakulana mba.
Na, nikiuliza, we una feel place gani poa kupropose na kwa nini?
Kupropose?
Mm.
Man, mina feel like place fiti. Ni place tu yenye mkopiki yenyu ka picnic kiasi.
Mm-hmm.
Ama kwa beach.
Okay.
Yeah, man. Mino na hiyo ndo place fiti. Kwa restaurant utauguza, man. Utastukia uko na nini Nairobi gossip kidogo kidogo ati sijui someone proposed sijui what. Hizo ni ufala. Place uko peke yako yenye ukiambiwa no, unaimeza. Sasa unaona.
Mena pia. Kupropose ni kwa katikati ya ocean.
Katikati ya ocean.
Ama katikati, si ocean, katikati ya island fulani. Unaenda pale Migingo. Ama island tu haina wasee. Unaeka picnic hapo
pale pale ukiambiwa no unaimeza unawachanisha hapo una yeah. Oh, no
tuna siani kwambia no then unamwacha unaimba
yeah. Bwana hiyo ni mbaya lakini hiyo but mimi hiyo ndo na prefer like place yenye uko tu solo
at least mko solo so unamwacha hapo na down hapo una propose basi siana dai place kuna wase unaenda ku propose Turkana huko juu.
Turkana na shindu una actor ama.
Bari ya. Sema no, unachukua chopa, unarudi Nairobi.
Unamwachanisha huko.
Eh, unamwachia 500. At least, usimu ni. Iyo ndio iko, like when it comes to, iyo nini ya Nairobi. What's your take kwa online dating? Ni kitu iko inakubamba wewe ama.
Online dating?
Eh.
Awezi. Unajua most of them zina kujanga zinakuwa za ukwela.
Mjaide tunamse online mkapatana, mkadate, mkapendana, mka break up hapo online.
Online ni shy.
Bila kuwahi.
Mimi hadi ni shy break up na mse kama tujameet. Ni shy kwa relationship. Walai, lakini sasa mimi si like hiyo enzi singeweza ati sana kudate online na atu meet. Na niko tu. Eh, lazima nikuwe na msee huku bana. But nishai. Eh, nishai kwa online dating. But adi tuka break up ka tujai meet. Ah, man, say I work, man. Man, I work. I work nika mshai kutana. Adi mja kutana unasema I work. I work ni bundles, network. Aha. Design.
Ukitoa.
Mm-hmm.
Perspective ya sahi ya love. Uh-huh. Na
Pacific Ocean.
Kasiata umbwa. Na perspective ya wazazi wetu.
Uh-huh.
Una feel umeza dai kukua kwa setup gani ya sahi ama ya kitambo?
Mimi ya sahi na nipeleka fiti.
Usherali.
Eh, wenye mwe usherali like. Hey, na
hey!
Zaki,
hey!
Sa, we unadhani kitambo.
Hey!
Like,
hey!
Sasa unadhani kitambo. Acha nikwambie si ati nini like. Sasa wewe kitambo ati sa kitambo unapata mdema ameenda chini na kupiga blowjob mba. Sasa aje wewe anasema no that's a taboo. Kitambo si unaona hiyo design
but najua at some point
so mimi si prefer hiyo that's why nakwambia
hivi sasa si ati nitumika mjuzi like tu wazazi wetu at some point kuna wale
kitu like mimi naona hizo mambo ziko ilikuwa tu missionary gonga hadi hii kwa timu zee unapanda aje juu unajua mimi unaweza pata walikuwa nasema unapanda aje juu na mzee ndo anafaa kupanda endo breadwinner na unapanda juu yake. Sasa hiyo design siwezi siwezi prefer hiyo ATSG ati nini hiyo nini ya kitambo hiyo mapenzi ya kitambo but ya kitambo ilikuwa poa emotionally and
when it comes to unapata bado ni pwana, bado ni mbaya. Uko pata demo mwenye ana experience ama skills.
Man, unamtomboa anatoka damu.
Sasa unamfunza. Unamnacha, unamnacha.
Turana.
Bro, demo wako wa kwanza. Ilikuwa siku yake ya kwanza ama?
Na demo wangu wa kwanza?
Yeah.
Ah, izi. Demo yangu sije hadi nilishangaa. Lo, kumbe umepitia hii
mzee. Umesema wewe ndio ilikuwa siku yako ya kwanza.
Man, yeah, siku yangu ya kwanza ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza. Na ilikuwa siku yake ya kwanza. Sasa
yana umeongeza skills.
Achana na mimi simdai. Mimi hadi sije nilikuwa na date nini hiyo. Ah, lakini si mtu wa upgrade. Si ati naongea vibaya. Wewe things nikuambia, wewe unaweza date dem yako wa kwanza. Kusema tu kweli, ati sasa si ati ushai kutana naye. Let's say ndio umekutana naye sahi. Sawa.
Wa kwanza?
Eh.
Kuna mwingine
wa kwanza, acha kumwingine ule wa kwanza.
Wa kwanza yeye, lakini au cheki, angalia, kuna ule wa kwanza mwenye alikuwa demu yangu kwangu, but siku ni rada.
Oh, hiyo design. Yes. Oh, alikuwa demu yako kwako kivyako, but yeye kwake anajua anasoma.
Yeye ni mimi. Yes, hivyo. Ndiyo, juzi after kumaliza high school and all that, nilipata pia mimi, nilikuwa na mademu wangu, wenye ni demu yangu kwao. Mm. Kwangu mina juhani marafiki na majirani.
Oh, eh, walikuja ka confess.
Mina feel, when it comes to perspective ya kitambo na tradition, kuna tu kulikuwa tu na discipline na respect fulani kwa...
Eh, hiyo ne ilikuwa.
Siku hizi mse...
Sasa hiyo ndio kenye inanibamba na ya kitambo. Hiyo hiyo respect plan hiyo.
Ushaiona bed ya mamako akiwa wa kidozi na mzai. Ushaiamuka ukapata mamako ameamka na kitanda inakaa vile inataka.
Wapi inakuanga sasa?
Bro, mimi nilikuwa naamka. Nashindwa u mama alitengeneza kitanda saa ngapi? Excuse me, manzi unaleta mpoa hadi nini kwa hiyo bed?
Anatoka hivyo kama
anatoka, anaenda anapiga wengine, hata waongea, anaenda anapiga shaa, anavaa anaenda huko. Like some
yeah,
then mtu anauliza mbona unamnini tu na una juu say values. Hakuna vile tukitoka kwa culture tukuja hapa kwa dema na dai ku wifeo. Romeo, mi perspective yangu, usi expect ni kutreat kama wife na au ni treat kama husband. Sawa. Usi expect kupata privileges za bibi na una act kama babe. Hiyo ni kitu hiko. Hakuna vile uta expect ni kwenye kikufanya ABCD zozote. And then wewe uko hapo, una act kama demu yangu. Like, ama una act kama bestie uli
hapo.
Una saidia na kudunyana tu. Like, there's nothing much.
New design.
Ukiamua kuact kama bibi, mina kutreat kama bibi. Ukiamua kuact kama nini, initwaje, hiyo jina ingine ni what? What?
Kicharagosi.
No, no, inatuleta kwa swali ya, dema nafaa treat waje.
Ina... Nani, sini hivyo tu venye umesema, ina depend na venye anakutreat, ina depend na venye pia ana behave, na pia tabia zake. Man, mi siyezi treat de mwenye, siji anajifanya fanya aje. Mimi, kai, utaona nika, utaona nika, mina kutaka tu, you want to use me? But ni design venye unajifanya. Ukijifanya hapo mi ukinipea ukijifanya hapo atisg. Oh, we una vibing tu na maboys kila saa, we ati utakuja uniambie you know this and that. Mi huku anga hivyo social kwa maboy, usiniambie
malaya umu dinyo.
So unaona design kaa hizo, vitu kaa hizo, mi saa ukiniletea social lizimi yako na maboy wako, mi mzee
nda
kutreat tu venye unadai. So unaona Lakini ukiwa mpole uko tu saa unasema iko hivi na hivi bana.
Na umejua wengine wanaweza chukua hii kitu out of context. Atusemi msiongee na maboy, atusemi msiongee na.
Man, lakini kuna design mzee.
Kuna design. Unajibwaga.
Man, like una standards. Man, kwani una standards? Wewe unataka tu
bana. Mimi shule, mgeni hata kuja shule.
Bana. Mtu anajua tu huyu mgeni mwenye amekuja ni kierere. Na ni day 2 mzee, umeshaanza kupiga piga hapo kelele. Zutulie. Like by the way mimi upendanga day mwenye ako na standards. Man, hadi kwa ni mrembo aje. Mimi standards zako ndo zitamata. Like unaweza pata dem ni mrembo, ako fine, anapiga look fine, na ana shida, lakini design venye ako social na wasee, ana standard zake. Like anajibwaga tu kwa msee, like ako tu like twende sijie na kurukia nini vitu kaa hizo, like mi yezi like mi kwangu uni udhi sana, unifanya na kujudge sasa, oh we ni this type of a girl. Juu kuna type za wasichana wengi nini, like type za wasichana tofauti. Kuna huyo mrembo lakini ametulia, mrembo lakini kierere, top notch mrembo lakini yeah lazima tu apigange hug my boy, like your design. So mimi sipendangi mambo kaya. Hey, karibu niongea hadi Kiswahili.
Upendi mambo kama haya mwanzo
wa Kenya. Kitu kaa hiyo, spendi vitu kaa hizo. Unapata demu ako saa lakini psa kierere ya. Bana enda huko mataka.
Una believe gender roles zina affect relationships hata nje?
Gender roles? Sidhani kazi na affect juu. Mimi sidhani kazi zina affect juu. Generation ya saa hii hakuna ati sijui hii role ya umse ni hii role ya umse ni hii.